Blackout DJ's very own DJ Danny Boy.
Danny Boy.
Kati Kati Entertainment's baddest DJ. DJ Gabu Addy DJ.
I say, Kula Vako. I say, Kula Vako.
Shida.
Vaco. I say, Kula Vaco. Hola, Vaco. Juzi tu nimekuwa usiku sako, nika ku spot na wenzako. Wachana na wao, lakini we sume beba siyo vako. Nani kama siyo zako? 07 gani mami, niko ndani mami na yani na nani mgani? Back to you, natupa macho hapa kule. Mi uchafu wa meza, ambia waiter apanguze. Migu join, vile unakafiki kwa kiki. Na ujue, niko na kiss to the city. Ni ukweli, siko maji, siko tipsy.
I say, Kula Vako. I say, Kula Vako.
Come in, Mr. DJ.
Vako.
Kuku ni ndege, uh-huh. Basi samaki ni mbamba. Kaku kaku ni ndege, uh-huh. Basi samaki ni meli. Kaku kuku ni ndege, uh-huh. Basi samaki ni meli. Kangoma ni genge, kwa mikrofoni mimi mkali. Utanipata na my boys nikikata maji. Kwa dunda sipendi vicha tona watiazi. Nikiserereka napenda ndogo hiyo na ndimu na jagi ya maji moto.
You got the keys to my jeep. Nisistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator, speedometer. Kuserereka speedometer, accelerator speedometer. Kuserereka speedometer.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama.
Sexy body, kala kabima. Let me put it in reverse, I want it bumper to bumper. Umebeba, utadhani ni trailer. Kama wewe ni kecha, basi mimi ni neighbor.
Beep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, baby full speed.
Twitter at DJ Gabu _ Addy Teacher.
Hey, Daddy Boy.
Slow motion, but in the slow but kwenye motion. Mini fundi mwenye mapepo zangu zina vaporeti. Hapo juu baby vaporeti. Mwenza kuchini nifanye kama kroni shika.
Ebwana mkunaji lime mkutapele. Michezo Selina kucheze ya nanywele.
Ineza kwa fresh kauna time tuende mali out. Au kena chosho si mine neza kaa kwa couch. Ni try kuku impress ata smile baby angalau. Na tunatesa it down tunairun walai. Maheto na kesho aki try kubringu lover down. Usikuwe na pressure sit down let me run my mouth. Isikuogopeshe ki sound kama wedding vows. Tumye location uka mali pia to lounge. Night kwa special surround sound movie loud. Do be loud see you loud ata bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true. Live to see my dreams come true with you. I smell the wine on your breath. Then you turn around and wine by yourself for me. You got me trying to resist. I pay no mind to the rest. Nana kwangan make a mind, you're the best for me. You pretty bum look, now you make me love you. Now let me remind you, I'll tell you in case.
Turned up all the way with the Blackout DJs, DJ Danny Boy.
Goma, goma, check to wali piga zeze. Yani sina la kugoma, goma, goma, goma. Umesha nifanya bwenge. Sina la kugoma, goma, goma, goma. Check to wali piga zeze. Superwoman, yani sina same chick. Only man, that's my baby. Superwoman. Sina same chick. Only man, that's my baby. Superwoman. Super. Yeah. Yeah. Yani zingi, wazungu wazongo. Wasija kupandisha mchongoma. Yani ringi, wazungu kebongo. Uwambi ulipofika umegoma. Asalala, chombo kinaelea wana unara. Awajui kimeundwa, kipenzi ah. Umani kamata, baka sina la kusema. Sina la kugoma, goma, goma, goma. Usha nifanya mwege. Sina la kugoma, goma, goma. Wache tu walipiga zeze. Yani sina la kugoma, goma, goma. Umesha nifanya mwege. Sina la kugoma, goma, goma. Wache tu walipiga zeze. Superwoman. Yani sina same chick. Only man that's in my bed. Superwoman. Seen a side chick on the main. That's my baby. Superwoman. Super. I know you like me. I know you feel me. So let me put that ring on your finger. I know you love me. Bang, I'm loving your thing. Janja na kita kicking is him ga. God just know that it's nothing. That I am a face in the trusting woman. Woman. She be my woman. Woman. She be my woman. Woman. She be my woman. 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 sing, sing along my name, baby. Yeah, true love do exist, and that's what I'm getting from my queen. And I know they gonna say it's not real. This time we're gonna make them free. I say, breathe, bang, I'm loving your ending. Jaja na kita kicking this him down. God just know that it's nothing. That I am a faith in the trusting woman, woman, woman. She be my woman, woman, woman.
You should talk, Mr. Lepta.
Everybody shall tomado, nana, everybody shall tomado. Everybody shall tomado, nana, everybody shall tomado.
Say na 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 na.
Big bummy, wind your waist, yo, yeah. Oh, baby girl, stand up and wind your waist. With your big bummy, wind your waist, yo, yeah.
Kati Kati Entertainment's baddest DJ, DJ Kaboo, Annie Teacher, Blackout DJ's very own DJ Danny Boy.
I'm a little bit of a
mahusiano. Kijana kata mamodo na ana chongo. Semi huru yula. Upendo kwa yai wezi fosi moyo. Aso kupenda mupe kisongo. Tusipoteze nende musilete nyondo. Semi huru yula. I need some love now. Some real love now. Yanaweza kukosta. Oh, mapenzi safari kiridhia ndondondoki. Ila yanaweza kukosta. Yanaweza kukosta.
Umewezesha na kuna venye mafisi unawatesa tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo sina keja niko lojo. Kizani utalamba ukijai kukiona. Akifika Irianda msokonya. Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo. Fika kani joto chini ya waba wachokoko.
Ikikupa silver goro ndape ya kamene. Tumini girimba kwa shia kama meme. Kukaf na uloyo zote nile changa tene. Jusai na rojo fisi kitai kaikembe. Chuna kindovu badai kaikate pembe. Chuno nyongo wa kikate kakadere. Napenda kondolo kini vishanga pete. Jusura simbovu kumbao silas mateme.
I need some love now. Some real love now. Yelani kuta sita mani. Nipe pambeni wangerati. I need some love now. Some real love now. Yelani kuta sita mani. Nipe pambeni wangerati.
Lots of attention, and a man like me got a lot of intentions. 'Cause when I look at you, girl, you are too fine. Especially when you do the dirty wine. But don't mind, you don't waste your time. 'Cause I see a lot of hungry men waiting in line. Don't mean to be impolite. Don't mean to be forthright, but girl, I gotta let you know this my application.
I want to be your lover.
Blackout Entertainment.
Thank you.
your talk is cheap. Kusikachi banakachini. We are please repeat, you are deleted it. Studio boy cancel the wickedest. Simanishi posho nikibonga mil.
Nina koma na sufuri.
Mabahasha no no nikiona di.
Mambo gana mechupigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo na na na.
Entertainment's baddest DJ, DJ Kaboo, and a teacher.
Everywhere I go, can't see a buru buru, Hamza in a go. What's that? I suck, I'm quanta, see na do. In a back it to the smoke, yet ash na in a blow. Choking my core, feeling the thrill deep down in my core. Keep it real, don't know why fakers keep on knocking my door. Or do you wanna mess now, I'm such a hardcore.
These streets we bander, give them another get the anger. These streets we bander, give them another ghetto under. Skim, 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 bander, give them another ghetto under.
Me mind when me see you, cause right now me want give you, in a me gym me just see you, so press your body right from the corner let me give you, a girl me love the way your body off and see down, push by me right in at the place I'm kick on, we shall love the roof of us so can we at the dawn, everybody know we not let this place I sit down, nothing none of you wine on my body girl, will you up was so natural, watching the show how special, yeah, you're the general.
So let me wine body con, boy. So let me wine body con, boy. So let me wine body con, boy.
Mama bend down and break your back. You want me to talk you like a slut.
DJ Gabu, and a DJ.
You want me to talk you like a slut.
Oh,
Kenya's illest and baddest DJ, DJ Danny Boy of Blackout Entertainment. Find on Facebook Danny Boy Illest or like our fan page, Blackout ENT. Follow DJ Gabu on Instagram at DJ Gabu at ETJ.
And believe me, baby, nikisema want you forever. Wangu wangu tu, yeah. La 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 la, now let me sing you my best melodies. La 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 la, if only pang and feel a bit. La 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 la, now let me sing you my best melodies. La 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 la, hey, hey, hey. Yaga yaga, chunga penzi wasichedege. Yaga yaga, napenda kiuno chako legelege. Yaga yaga, chunga penzi wasitutiedege. Yaga yaga, napenda kiuno chako legelege.
Ni madini klasiki unataka mchezo kukuna mwele tukimbiza ne sawa. Ila misi na dawa, hata ukivimba ntasema sawa. Kama unataka mchezo kukuna mwele tukimbiza ne sawa. Ila misi na dawa, hata ukivimba ntasema sawa, hey. Sababu wa unakasoro, umewaka wako siwezi kani mesimama lelele. Unanipeleka far away, siwezi sema kwako mimi zuzuzu, yani bebebe. Sababu wea una kasoro, umewaka kwako siwezi kani mesimama lelele. Sikupende vya chumba nsabu wea tari, unavyo kata chuma mami weo dari, unavyo sasa mbuwa zima kibatari. Unavyo kata chuma mami we udari, unavyo sasa mbuwa zima kibatari. Yeah, yeah. Asunta piripiri yangu choni washe mama. Asunta peremende yangu choni mbunye baby. Asunta piripiri yangu choni washe mama.
Liki mozi chitumana na liki.
Kati kati entertainment.
Ongeza utundu baby koleza, nifanye suzu kwa kuzezeta. Unajua unapitiliza. Ongeza utundu baby koleza, nifanye suzu kwa kuzezeta. Nicheze kama lamba lalo, nicheze wiki kwa mutima mangi, nicheze kisha tudigi digi, nicheze 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 kama lamba lalo, nicheze wiki kwa mutima mangi.
Out entertainment.
Mwaga maji, dripping, wezi mobi nilikafunga. Nika tupa keys, Swiss beat alishia akanipa keys. Black and white daily, zangu low key. Lyrically sick, kujana doki. Yeah, yeah, nasi kanye. Nge, nge, nasi hanye. Yeah, yeah,
NFL, NBA, hizo mbili bro. Spiki show bila kwaza. Babylon, nega nega wapido. Wapido kama is a bitch. Na weni wagido. Mary Jane wapido. Hey, na Mary Jane, I'm come na Mary Jane. I guess ni ile geta 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 ya kumedicate. Number 8, but a ball like 2-3. Balling now when you wako chupri. Ka upendi soka, we can kick it, can I kick it? Uliza Bruce Lee, London, Paris. Hold up, I don't know Berlin. Yeah, 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 that's yeah, Kanye, that's the Kanye.
DJ Danny Boy. kuanzia. Hili penzi sila kitoto, utabaki umenikubali. Taratibu mwana mkunaji, leo na shake ingine kiminaji. Joni ongeze, ikamate usilegeze. Nauliza ni ongeze, ikamate usilegeze.
Beste zako na sijawa alika, yeah. Njaro za kuingia chumbani mwangu na mlango hujabisha.
Tunasondeka,
yeah. Unangara ndula zangu unaziposti kwa Insta, yeah. Umenivalia wiki tamu kumendani ni matuta.
Tunasondeka,
hey. Akumbe pia haga feki tulidhani unafiga. Oyoyoyoy,
okay. Si watu wana tabia mbaya, hey. Si mbuko na matabia mbaya, yeah. Si watu wana tabia mbaya, okay. Si mbuko na matabia mbaya.
Tunasondeka,
yeah.
Tunasondeka,
ikileta shida.
Tunasondeka, tunasondeka, tunarekebisha.
Tunasondeka,
yeah. Tunasondeka,
ikileta noma.
Tunasondeka, tunasondeka, tunarekebisha.
Amelala mpaka saa tisa mkama kwangu ni kwao. Na ngombe saba na mbuzi sita sijapeleka kwao. Suliambiwa shimoni moto, mbona sasa unawika?
Unachomeka.
Tukaambiwa ni shoti moja, we ukichocha ni sita. Ambia uyo politician next time akituona
kitaeleweka.
Tangu tukuseti MCA mtani uko MIA.
Si watu wana tabia mbaya,
hey.
Si mbuko na matabia mbaya,
yeah.
Si watu wana tabia mbaya,
okay.
Si mbuko na matabia mbaya.
Shamonanga moja, shamtakanga moja na shamtamani moja, shamonanga moja, shamtamani moja, shamonanga moja, shamonanga moja, shamtakanga moja, now easy juku. Shamtamani moja, shamonanga moja, shamtakanga moja, now easy juku. Mungu nzuri na tabia, na sura unavutia. Misho mizo maramia na watu dubu. Kama saluni na garamia, kani ndai na nunua. Mishe mishe na changia na watu tu. Labatu pole pole twende mami, nikujue ndani ndani. Mahaba take over me, tuwatoke kina nani. Abasi pole pole twende mami, nikujue ndani ndani. Mahaba take over me, tuwatoke kina. Shamtamani mmoja, shamonanga mmoja, shamtakanga mmoja, now is it you? Shamtamani mmoja, shamonanga mmoja, shamtakanga mmoja, now is it you? Shakorobo, 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 shakorobo.
Boo at ATJ.
See your smile. See your body. It's on. see my life.
See that smile, hello. See that booty, lips don't lie. I'm so fine, oh. Now you want my kiss, now see your life.
You got time to buy a mina, mina, kupikia.
Acha pupaya ako. Nipe muda, nifikirie.
Life makes sense, unagai bado. Trip ya pari, unasema bado. Begi la Chanel, unagai bado. Unanikomo, mama haribado. Unyambie, mama utakalo sawa. Nyambie, mama usemalo sawa. Cause I'm so in love, mama utakalo sawa. Nyambie, mama usemalo sawa.
Wait up, homie, nigga.
say pour me liquor. Wait up for me liquor. Now you say to cook at a magic. Magic, magic. This is an emergency. Someone call on la very good. I'm burning in energy.
Get your top selector.
This is an emergency. This is an emergency. Someone call on, call on. This is an emergency. Someone call on la. This is an emergency. Someone call on la very good. I'm burning in energy. Baby, I'm mad over you. Kila kukicha si badiliki. Ulinichengo kafunga na bao. Nasoma kama gazeti kwetu getu. Mari papa mpo wanataka deti. Ni wape namba, me I'll never date again. Your love again, bitch. Kachupa nimeshika kila time. Machungu moyoni nikingoja. Nili hapa kila time. I'll fight for your love like a soldier. Home in liga. Wait up, hold me liga. Nice to kukata maje, maje, maje. I'm in say pour me liga. Wait up, hold me liga. Nice to kukata maje, maje, maje.
Shot attack, boy get shot attack. Say you miss my body and you say you want my back. In my water dead when you did all of that. Drink up your liquor cause you did all of that. Anyway, you say you miss me wanna come around. Hey, you want come back? No you don't. Hey, I'm watching y'all thinking on your phone. Hey, come on and them and leave me alone. Hey, I was blind to you. I was blind to you. I was weak to you, now you want me. Nice for what? Drink up your liquor cause I can't get it back. Yeah, me still love you but I can't get it back. Human time and you not get it back. You better live with the Arab boy, where you shot?
Yeah, I miss a coming liga. Wait up, hold me liga. Nice to kukata maje. Maje, maje. I miss a coming liga. Wait up, hold me liga. Nice to kukata maje. Maje, maje.
You better pull that liga. You better pull that liga. You better pull that liga.
Blackout DJ's very own DJ Danny Boy. Kati Kati Entertainment's baddest DJ. DJ Gabu Adi TJ.
Some dumping on yours.
He got picky on this soul.
I don't know.
He got so good knees on.
Aruga.
When the matches are going to bomb attack, when you make me shake a bed, you make me come attack. African attire, African attire. I bend up in the bar, don't know how I'm attire. Don't know how I'm attire. We have been there, mama. Baby, see you watch it and what's it mean me. Walk on in the thick and in the thick, don't mean me. Bango where you start, you're saying I'm not. Don't know where you fall, when you push your mama. Baby, see you watch it and what's it mean me. Walk on in the thick and in the thick, don't mean me. Bango where you start, you're saying I'm not. Baby, you're not going to be here.
Kibambe, kibambe, kibambe.
I wanna give you some good love.
Kibambe, kibambe, kibambe.
I wanna give you some good love.
Kibambe, kibambe, kibambe.
Niko belege mombasa.
Kibambe, kibambe, kibambe.
Let me take you to a
place. Yeah, sit down, down, down. Show me how you get down, down. Do it like you want, want, want. Love it when you get down, down. All night, baby, all night. You go party, no sleep all night. Baby, come get it, baby, one time. Little, little, then we go all night. Oh, 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 oh. Come give me more. Oh, 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 oh. Can't let you go, oh, no, no. Killer man with your body vibe. Me, I like the weather, but you ride, man. Me, I take you to the moon and back. Take you to a go and swag. Yeah, yeah.
Jambé, jambé, jambé.
Jamaica, dip it all the way to London. Watch how me dip and wind it. Hands in the air if you like it. Watch how me dip and wind it. wine it, dip and wine it, dip and wine it.
My girl just walking at the soca, playing in the soca, you whining at the hottest way. Everybody breaking at the soca, she not mind me at the soca, she whining at the maddest way.
My girl just in the place, just unwind and bend your back and my girl just in the place, just unwind and bend your back and
well. Girl, you know me have a thing for you. Bend your back and me link for you. In any place man, I feel read for you. Come where you wine, man, I feel scream for you. So she back it on me right, the girl a put me in a corner. Enough girl fi wine, but them not get the armor. Check where we tear off in a place like Starmer. Girl, me love the way you get drama.
My girl just walk in a desk, so can't play in a desk, so can you wine in a the hottest way. Everybody break in a desk, so she not mind me a desk, so can she wine in a the maddest way. My girl just in any place just
DJ Gabu, Eddie TJ.
Hey, Danny boy.
Look at me, baby girl. You may have a heart is in your not a girl. You don't need a feeling girl. And you know I want ya. The way that you carry your body. You don't let that shit down back on a band daddy. To bend on, bend on. In a nipa tiza mbakana kuja kwenye uko. Baby girl, umeni mada. Basi tuende ni kupe, tukikesha. Baby girl, piga kinanda. Punguza sauti, wasi tusikize. Acha ni kupeleke kwa morio. Hapa siko free, hini korido. Sioni ya pakeja, hini ngolijo. Ita ubu, niko horrible. Acha ni kupeleke kwa morio. Hapa siko free, hini korido. Sioni ya pakeja, hini ngolijo. Koroga, maisha haina formula. Ukikoroga wezi kuwa the same. The way you wine still regular. Koroga maji iwe champagne. Vilo na chingisha siko, misi wezi la la la. Koroga la fulambe mwiko, tufike home kisha pa pa pa. Ipige apa kat kama wangila, ukini chenga kapa bangida. Toko mdogo baby tonzita, tonzita yeah. Nipige apa kat kama wangila, ukini chenga kapa bangida. Mdogo mzongo baby tonzita, tonzita yeah. Koroga mimi niko juma na koroga.
Toto kiboko, kiboko, uyu
huyu mtoto kibogo, kibogo, yani kibogo. Sijamuona kama ye, 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 yani kibogo. Itadunga suti na tai, nimfate nimnongoneze.
Pole pole,
mwambie yendo na dai, ananipa mima wenge.
Yendo shure
toto laki night night robari. Uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbwana sobari. Akinipa sika tai minakwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma rigi rigi, kwa shanga kiuno ninasimama. Wima paka alfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma rigi rigi, kwa shanga kiuno ninasimama. Wima paka alfajiri. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, mele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Mtoto kiboko, kiboko.
Hey Mr. Leverman, man a bad man, a night boy.
Blackout Entertainment.
When you go, baby, you walk as a boat and it's soma. Take it slow, baby. Kuna you walk when you push a kusoma. When don't know that to sukari. To kiva wa wili kizani. When don't know that to sukari. To kiva wa wili kizani. Kwa shingo furubunga chikama ngoma mdondiko. Sioni noma nikikwanga tabingo. Kunga kibindo ube. Hakuna kuyala. Kesha nitamwa banana. All night tukipambana. Wele unaniezaga. Baby hakuna kuyala. Kesha nitamwa banana. All night tukipambana. Mingo nakwezaga. Sama tendele mbele kwa mbele. Ngoma nogere. Again, again, again. Ooh yeah, I hear your body calling now. And I, boy, I wanna give you something. Amira sasa ndo umefika. Kiuno yondo sister. Anjo ni kupe kadhalika. Usiku waniita. I like the way you lick your lips. Touching me with your fingertips. Your goodie food ni tambu. Avocado ndani ya kachumbari.
Shetani huku kwetu lakimono uniambia. Yasiri ni tulie mitandani ukweli uka ukimbia. Ese musika ndo shetani ama nikiki unatafutia. Ndo maumbi yangu moyoni ya unishobes na ujaniambia. Nisijitesi akilini. Ona tunyaza bila mapeni. Na leo tuna magari. Nimekosa nini jameni. Sulitakalie marufu. Uwape story magazeti. Matusi pande mbili. Kipenzi cha watu jamani. Walitupenda sote wawili ila. Lola, yamemwagika haya zoleki. Lola, 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 yamemwagika haya zoleki. Lola, yamemwagika ba.
Lola, sasa umeniachana nani?
Tazama kwenye sura nilo ya ficha. Mungu moyoni yote unayajua. Naona aibu mpaka kwa marafiki zangu.
imekuwa chungu kwa tamaa zangu. Nadia ulinipendaga na mapenzi yalinoga, ndo nilikumwaga na kuomba msamaha wangu mama.
Basi usiniadhibu kwa kosa, tayari nimekubali, acha kuniusudu kila mahali, ni mimi mitandaoni, kugombana sio suluhisho mama. Tusizidi kuvunja mwiko mama wa mapenzi yetu mimi na wewe.
Sasa unaniachana nani?
Turned up all the way with the Blackout DJs, DJ Danny Boy.
Danny Boy.
Some type of way. Tell me how it is that I can't afford love. I thought I knew what I should be looking for. Boy, I'm so confused, cause you are on my mind.
Keep my mind, my life is full. Think about como lento ni maqui. Como lo maqui tu mamá. Baby, 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 baby.
Busy on your phone. When I'm with
you now, you're busy on your phone. Zako ma WhatsApp, Zako ma Insta, nikituma kadiema zangu napita. Asema Zako ma WhatsApp, Zako ma Insta, nikisukuma kadiema zangu napita.
I'm always there for you. So put your phone down, cause baby I'm vibing with you.
You can have my passy code. Oh baby give me yours. Kuna chati noma kwa leta za kunitoka wewe.
Pasi pepa musigo,
jeni kandi ni malipo.
Pasi pende kwa disco, kwa chese kalipso. Come slowly, wine for me. Usi lete noma usi jangoli. Come slowly, wine for me.
Oh, and I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Zako ma WhatsApp, Zako ma Insta, nikituma kadiema zangu napita. Asema Zako ma WhatsApp, Zako ma Insta, nikisukuma kadiema zangu napita.
Mama, I think you're going to go back to the end.